Blog Talk Radio.
Ikiganiro uyu munsi mutegurirwa kandi mukageza nanjye turashimye Jean Paul. Ikiganiro cyacu rero kikaba gitangiye, turahera ku nkuru ya Kabarebe Jenerali Kabarebe cyangwa Kabarebe gusa, aho akomeje kugaruka mu itangazamakuru atareko atagaruka mu buryo bwiza, ahubwo agaruka mu byo dusanzwe tumenyereye nyine, hamwe utegereza ukavuga uta hari yenda azagera aho akizwe cyangwa se abone ko amaze gusaza, ntabe bya bindi byo kuvuga ngo gusaza no gusahurwa ahubwo akore igikwiriye. Yumvikanye asaba urubyiruko, babandi bita ngo ni abakorera bushake cyangwa se societe civile, ababwira ko bakwiriye kwikorera ibiseke, bagasaba Kagame yuko yakongera kwiyamamaza muri 2024. Avuga ati jyewe ubujyanama bwanjye bufiteho bugarukira, ariko mwebwe akazi gasigaye namwe mwagakora, mwebwe rubyiruko, kuko turamutse tugize ikibazo Kagame ntiyiyamamaze cyangwa ntavuge ko aziyamamaza, byaba ari nk'ibyabaye muri 1994, ariko yaje kugeraho yisubiraho ngo ariko twari twarasohotse twubitse imitwe twumva ko atagiye kuyamamariza na kuko atagiye gufata umwanya wa Perezida wa Repubulika. Birababaje, biteye n'agahinda, ariko nta gitangaza kirimo iyo bivuzwe na Kabarebe. Yongeye gusaba urubyiruko kwikorera ibise. Ibindi tribuze kugarukaho n'urubanza rwa Christopher Kayumba, mukanya turaza kumva inshamake yarwo. hagati aho mwabonye abapolisi bagera kuri barindwi bafunganywe n'abasivili batanu bavuga ko bafashwe bariye ruswa yo gukorera ibizame cyangwa se gukoresha gutanga gukora kugira ikimenyane harimo ruswa no gutanga impushya zo gutwara imodoka. Ibi byose nubwo byavuzwe na n'itangazamakuru ry'u Rwanda ndetse na polisi y'u Rwanda abanyiri ubwite barabihakana. Nari turagaruka ku bintu bimwe akenshi ahangaha kuri raditeme kuko bihoraho mu Rwanda biriya bintu byo kujya bagenda ari bagafata abantu bakabafotora mu Rwanda. Noneho twagize amahirwe yo kumva abantu babyamagana mu mazina yabyo kuko murabizi ko polisi y'u Rwanda ntabwo ari transparency ibikorera kwifotoza no gushaka kugira ngo babwire amahanga ko bafite ikintu cya zero tolerance. Ariko bapfira muri gereza muzi ko bangana. Abanyabyaha bakuru bakomeye bicaye mu rugwiro, bicaye muri iziriya polisi mu buyobozi bukuru bwa polisi. Bica abantu, biba abantu, basahura abantu, batwara imitungo y'abantu. Ibyo byose ntabwo bihanirwa. Hahanirwa uwo muturage bavuga ko yagize ikibazo ngo cy'ubujura bw'ibihumbi 200 cyangwa se ibihumbi 300 ba miliyoni. Narabivuze ubushize ni Kagame niba ashobora kuba muri iki gihe agura inzu ya miliyoni 7 muri Los Angeles, muri California, nta muntu mu Rwanda rukwiriye kuzongera gufungirwa ibya ruswa. Niba Kagame agira indege akazikodesha leta amafaranga akajya mu gifuki, ntabwo bari bakwiyongeye kuzongera gufungira umuntu ibijyanye no guhombya cyangwa se kwangiza umutungo wa leta cyangwa guhombya leta. Ariko amategeko ntamureba. Ikindi turibuze kugarukaho muri ikiganiro ni amayobera kwa Karuretwa Patrick. Amakuru atugerera avuga ko yaba yarashakiwe indi mirimo bwihishwa, akaba ari amakuru tuzabatohereza mu buryo burambuye kuko byaba bifite ibindi bisobanuro. Nyuma y'amezi 5 gusa yimuriwe muri division ya 2 gukurira operation, kumva yagaruka muri MINADEF gufata izindi nshingano, wakwibaza bimwe byo kuvuga niba koko Kagame atarashaka kumuvana iwe gusa kubera impamvu za Ndahiro Emmanuel, ariko akabikora mu buryo nyine butari bufifite kubera ko ariko nyine asanzwe akora. Nawe kubera amanyanga ashobora kubikora avuga ati reka ni covering. Biravugwa rero ko nyuma y'igihe cy'amezi 5 gusa ashobora kuba yarabonewe indi myanya, ariko nk'uko mbabwiye ntabwo nshaka kugaruka kuri iki kintu, ntabwo nshaka kubivuga nonaha, tuzabikora itohoza rirambuye mu kiganiro cy'ubutaha nzabibagezaho. Ndagaruka kandi ku bantu bamaze iminsi bicwa uyu munsi, nabo bakaba ari abandi bavuga ngo bishe abantu 2 bavuga ko ari abafraude, barasirwa abantu hariya ku mipaka ya Gisenyi na Kongo, ingabo zigahangara zikavuga ku mugaragaro ngo ntabwo bashobora gutandukanya fraude abafraudeli n'aba FDLR. None se uretse no gutandukanya ba FDLR n'abafraudeli, ubundi utandukanya ute abantu byo mu buryo busanzwe utabanje kubasaba ibibagenza n'ibyangombwa? Ese ingabo zirasa abantu 2 gusa? 2 gusa cyangwa 3? Izo ngabo ziba zabuze iki? Ziba zabuze iki zibona abantu 2 bagenda n'amaguru, ukumva ko ikintu cyihuta ari ukugira ngo ubamisheho urusasu? Haba habuze ko ushobora kubatangira ukababwira uti mwicare aho ngaho tumaze tumenye abo muri bo. Biriya baba bavuga ngo ni ukugira ngo ingabo z'u Rwanda zitinywe. kozi dahusha tawuzicika biriya nubwoba nubu coward cowardice bumugorogo hejuru umuntu nabo ubwo bakagira ntibagire nisoni abantu babiri barashwe baba fraudere batwaraga magendo none se niba n'igihano cy'urupfu cyaravuyeho giciye muri procedure zose kugira ngo umuntu abanze hamwe n'icyaha biriya byo bisobanura gute kumva umuntu ashobora kubona umuntu atambuka gusaba kubita urusasu ngo twamuketsemo ko ari umufraudere yinda ashobora kuba ari n'umuntu wayobye utari n'umufraudere biteye agahinda ngo ni ukugira ngo hatagira n'abandi batazajya bakoresha izo nzira babibwirwa n'iki se ko bamwe baba batumva nayo maradiyo batunzwe yenda n'izo fraude niba ari n'abafraude batumva ayo maradiyo bazi izo nzira banyuramo gusa mukaba muri ingabo z'igihugu zimeze nk'imbura mukora mwirwa muhiga abaturage ngo ba fraude mubarasa amasasu ntaho mu Rwanda ariho hantu hambere haba fraude honyine buriya ntabwo ari uburyo kurwanya crime buriya ni ukwereka ko ahubwo badashobora badafite strategy yo kurwanya crime muri Congo ntabwo mpatinda kubera impamvu yuko ntarashobora gusobanukirwa niba hari ukuboko kwa Kigali kuri muri bya bintu by'ubukavu nabyirengagije ku bushake ndabizara amakuru menshi hari impuha nyinshi ariko ni byiza ko mbibikira ikindi gihe nkabanza nkamenya niba koko ari uruhare rwa Kigali rurimo kugeza aya masaha kugeza kuri uyu munota ubwo nazaga muri Sizara diteme nabaga ntarasobanukirwa ntarabona n'amakuru nyayo atubwira icyo ziriya ntambara zabaye Bukavu ejo aho bavuga ko icyitwa CPC 664 cyateye ku bigo bya polisi na gisirikare abapolisi muri Bukavu n'abasirikare bavuga ko bari baje mu rwego rwo kubohoza abantu babo bahafungiye ariko abandi bakavuga amakuru atandukanye bituma rero mvuga nubwo harimo amakuru ari conflicting mureke tuyakorera ubutohozi ariko kugeza uyu munota nta kuboko kwa Kigali turimo kubonamo ni nayo mpamvu nabaye ntegereza kugira ngo mbanze numve niba twabona aya makuru mu buryo butarimo impuha tukazabagezaho ubutaha Ethiopia cyangwa se muri Ethiopia haravugwa imwuka w'intambara ariko zegereje intambara y'imaze umwaka wose bari abarebere ba Tigray bamaze kwadvansinga nyuma y'umwaka wose batangiye kampanye bamaze kwadvansinga kugera kuri hafi birometere ngo 300 umujyi wa targeting ubu ngubu ni bari Kamese cyangwa se sinzi kubivuga mu rurimi rwabo uri kuri 300 km birometere 300 uvuye Addis Ababa ntabwo ari byinshi Ethiopia ni nini uwo mujyi ngo ni umujyi strategique urimo ibintu byinshi cyane bya infrastructure ibikorwa remezo niba ufata bashobora kuaffecting a supply cyangwa bashobora kugira ingaruka ku bintu bijya mu mujyi rwa mukuru wa Addis Ababa iyi nkuru reka nyirangize ko ntabwo ndi buyigarukeho cyane cyane ko itareba u Rwanda Ethiopia uyu mutwe wigeze cyangwa se ubwoko bw'abatigray bigeze kuyobora igihugu kudomina guverinema ya kiriya gihugu igihe kinini cyane ubu ariko ntabwo aribo bari bari ku butegetsi baranavuga ndetse ko bo ubwabo bariya barebera barimo kurwana bangana na posa esheshatu gusa za population z'abaturage bo muri Ethiopia esheshatu gusa ni nyaya cyane ariko bigeze kudomina igihe kinini cyane guverinema ya Ethiopia uyu munsi amakuru y'itangazamakuru mpuzamahanga aravuga ko umujenerali wo mu Tigray ubwo bakomeza kuvuga ngo nibakore ibintu byo kumvikana bumvikane bakore imishyikirano yavuze ko ntabwo ikenewe kuko bari hafi gutsinda urugamba mu magambo ye ko iri igihe kiriya ngoma cyarangiye nta mpamvu yo kwirirwa bati igihe banegosiye igihe ntabwo ari icyaha cyo kunegosiya mugihe ibyo byose birimo kuba president Yoweri Kaguta Museveni yahamagaje aba president bo muri East Africa ngo baganire mu gihe cy'ibyumweru nka bibiri baze kuganya ku kibazo cy'ugaje Ethiopia. Kenya nayo iravuga ko yakajije ikibazo cy'umupaka cyangwa se umutekano ku mipaka wayo naho uhurira na Ethiopia kubera iki kibazo cy'uyu mwuka ututumba muri Ethiopia hashobora kuba havanwaho ubutegetsi bwa Abiy uriya mu premier ministre wari waramenyekanye nk'umuntu wakoze ibitangaza wafunguye imfungwa za politike watangiye gupromoting ibintu by'ubwisanzure mu gutangira ibitekerezo ariko ni conflit interne udashobora kumenya ibindi byinshi nyuma ariko Ethiopia umutwe w'abarebel w'abatigrey nyuma y'umwaka umwe uri murakoza uregera muri mu nkengero za Addis Ababa muri Ethiopia. Hari umuntu wanditse commentaire kuri Facebook avuga ku nkomoko ya kiriya kibazo avuga ati Kagame yari akwiye kubyigiraho yabyigireho kuko iyo abantu barakaye ntagishobora kugusevinga ibyo ni ukuri kuko ntabwo ushobora kugurana uburenganzira bw'abantu indege internete mudasobwa amagorofa maremare Kagame ibyo nibyo yenda atekereza ko abantu bakeneye cyane cyane ko ategwe azi neza ko ari cyo akeneye biturutse na background ye akavuga ati yenda nifuje kugira etage igihe cyose najyaga mu ishyamba numva hari se ko ari inzozi zo kumva hari yagira etage bikamuha amahoro mu mutima ariko hari n'abandi bashaka amahoro yo mu mutima gusa yonyine izo etage zidahari abo rero nibaramuka bahagurutse ntagishobora gusibya impinduka ntagishobora gusibya impinduka kuko ingabo nkuko banabivuga no muri Ethiopia ingabo federal zamaze gucika intege Ethiopia ni kimwe mu bihugu bizwiho kugira ingabo ziri well trained zitoje neza cyane yewe n'abanyarwanda bohereza muri Ethiopia kujya gukorera commandos kwiga gukanika ibifaro n'ibindi ni igihugu gifite ekonomi imeze neza yewe Ethiopia ni igihugu kirimo gifitemo na headquarters za African Union u Rwanda rero kumva ko yenda kubera convention center gusa ibyo ari byo kintu nyaburanga gishobora gutuma ngo impinduka zidashobora kuba Kagame avuga ati no byacika ahubwo bigacika ntabwo arasobanukirwa yarakwiye kwigira ku bantu nka ba Gaddafi akigira ku bantu nka ba Hosni Mubarak akigira ku bantu nka Premier Ministre wa Ethiopia w'iki gihe akamenya ko iyo abantu batanezerewe hari igihe kigera bakavuga ko enough is enough nawe ubwo yarabyivugiye tumuni yakubona kubaka inzu iruhande rwawe ufite inzu nziza isa neza we nta kintu afite ntabwo uzagira amahoro nawe atarayabona niwe wabyivugiye ejo bundi muri Unity Club hari ibintu avuga ukayirwa niwe warabivuze muri Ethiopia rero muri Ethiopia ntabwo tuzi aho bigana Tigray na ntituzi ko aba Tigray bashobora gufata ubutegetsi ariko kugeza uyu munsi niko amakuru abiteganya barabura ko baravuga ko nibafata uriya mujyi umwe gusa strategique Addis Ababa ishobora kugira ikibazo kandi bavuga kuri mu bilometre 300 kandi abatigre bakavuga ko ari byo bagiye gukora ntabwo ahangaha nshaka kuvuga amateka cyangwa se ibigwi by'ingabo za Tigray ko ntabwo mbizi ni ukwerekana gusa ko iyo abantu batanezerewe nubwo wabigenza ingabo zawe zitanezerewe kandi murayibona ko ariho byose bishya bishira. Iyo wumva ngo police barindwi baba officier bafashwe ngo kubera ko bakoresha abantu ibintu bya ruswa na kumvizame ngo bakarya ruswa, reka mukanya gato twizere kwenda ibyo bintu byabari nabyo. Uribaza abadafite opportunité yo gukoresha ibizame bangana bate? Bangana bate? N'uyu munsi ko nabivuze inshuro nyinshi ko ngo abasirikare b'u Rwanda iyo babona nta kintu bamara barabwira ati wowe yitware neza tuzakohereza muri Sudan umare y'umwaka uzagara kurongora ubaka akazi. Niba witwaye neza tuzakohereza muri misiyo muri Centrafrique, ariko imishahara maintenance ibintu byabo byose bishobora gutuma bagira ishema zo gukorera igihugu nta na kimwe babamariye. Ni nacyo kizarangiza mu minsi ya vuba iyi ngoma ya Rwabujindiri rurya ntiruhage rurya karibwa na kataribwa, kuko biragaragara ko ntabwo azashobora guhemba buri muntu wese. Ubu minsi iri imbere ugiye kuzajya ujya kuri banki usabe kubikuza miliyoni ebyiri bakubwira ati oya dushobora guha cyangwa kuri 300,000, usabe kubikuza 300,000 bakubwira ati ayo ntabwo wemerewe kuyabikuza mu munsi umwe kuko ariyo azajya agenda fundinga leta n'ibindi bikorwa bya Kagame, kuko ayiye na izo mfashanyo zindi murabona hazerekeza ni mu mazu yo hanze za Saudi Arabia, Dubai, Amerika na hande tutazi. Gusa iminsi y'igisambo irimo iregera kuba 40 iri muri 30 n'indi. Mbere yuko nkomeza kuri iki kibazo cy'abapolisi ndagira ngo mbanze mwumve iyi audio yanejeje nshimire n'umuntu wayitwaje iri ivuga uburyo mu Rwanda bavuga kuri kiriya kibazo cy'abari abapolisi. Sinzi ko ndi buvuge byinshi nyuma yuko mwiyumvira commentaire ab'i Rwanda nabo babivugaho.
Bari bari kubakeka ko kwakira ruswa bari mu gukoresha ibizamini byo gutwara by'abakeneye impushya zo gutwara ibinyabiziga. Ariko umupolisi wahawe ijambo n'abanyamakuru bati baratubeshyera ngo sindabazwa ngo mbwirwe icyo nshinjwa sindagezwa imbere y'ubutabera ngo nyibatuzana hano. Ngiye bira bintu simbishyigikiye. Ese umunsi bazagaragara ko ari abere bazongera kubagarura kugira ngo bakirininge image yabo. Umuntu aba ari umwere kugeza igihe yemejwe ko yakoze icyo cyaha n'inzego zifite ububasha bwo n'urukiko. Ariko umuntu ntarakorerwa dosiye ntaranabazwa umuzanye ku paradinga
imbere y'abanyamakuru.
Ibi bintu ndasaba ko polisi bireka nitabikora Minister of Justice tureke kwica amategeko ntabwo ari byo. Ufite igihugu kigendera ku mategeko, amategeko arahari niyubahwe complete land square.
Kubivuga biroroshye cyane amategeko yubahe complete land square, ariko kubishyira mu ngiro murabizi ko mu Rwanda ibyo byananiranye. Ariko ntitwananibura no gushimira aba commentators cyangwa se abanyamakuru bakoraga kuri bagiraga ibiganiro kuri TV One mu Rwanda. Ibi bintu twabivuze kera ntabwo kuri twe nta gishya kirimo. Ibi byo kuba ushobora gufata abantu batari abantu badafite dosiye ugahita abantu badafite dosiye ugatangira kubashyira imbere werekana itangazamakuru ngo ibyo bashinjwa se cyangwa se ibyo baregwa ibintu nk'ibyo. Biriya bintu nta hantu biba uretse mu Rwagasabo. Nta handi hantu ibintu nka biriya ubundi biba uretse mu Rwanda honyine. Ntabwo byigeze bibaho mu bihugu ndetse n'ibindi bihugu bishobora kuba bikiri mu nzira z'amajyambere. mujye mubona za proces z'abazo muri Congo abahoze ari abanyapolitike nta na rimwe bashobora gukora ibintu presumption innocence bagerageza at least kugaragaza kuyimente cyangwa se kuyidefend bakakurega ukagira umu avoka aho kujya hariya bakubwira ngo uvugane n'itangaza makuru biriya bintu n'ahandi hantu byabaye uretse mu Rwanda honyine ariko mwibuke ko igihe barimo kubikora barimo barabikora mu gihe muri Rwanda polisi imaze kurangiza amahugurwa y'abandi ba polisi ofisiye cadete bagira ku gihumbi iriya coincidence iriya ntabwo ari coincidence buri iriya myanya bakoragamo bafite abantu bashaka kwishyiramo mwarabibonye ngirene niwe wagiye kurangiza ariya mahugurwa bafite abandi bantu bamaze kuyipangira bariya buriya barashaka kubirukana ariko leta y'u Rwanda kwera bwa bandi bwayo igashaka gutera inyoni inyoni ebyiri ikoresheje ibuye rimwe ishyize hariya bariya abantu igiye kwereka amahanga ati twe dufite zero tolerance ku bintu byo kwihanga by'abapolisi byo kubyaruswa ariko bafite icyo bagambiriye bariya abantu bashaka kubikiza kubera impamvu runaka tutazi turamenye ariko tuzakurikirana bagashyira mu myanya abandi bantu babo bateguye iyi timing ya biriya bintu byo kuba babirukanye hari abandi barangije amahugurwa bari aba ofisiye bangana kuriya ntabwo ari coincidence ubuyobozi bukuru bwa polisi buriya bafite abantu bamaze gupanga bashaka kubajya muri iriya myanya tayari ndumva abanyamakuru babisobanuye neza cyane mu magambo magufi kandi ariko ndagaruka ku byo twagiye tuvuga kera aba bantu bagiye imbere y'itangazamakuru ntabwo ari no kuvuga ngo bazakiriringa image yabo gusa ejo n'ejo bundi murabizi ko bazabafunga ubundi bakabirukana ariko nibamara kubirukana bazakenera kujya gushaka akazi kurinda amabanki se kurinda za parike se kurinda za hoteli se sekirite zisanzwe muri za parikingi n'ahandi murashaka kumbwira ko bariya bantu umuntu wababonye kuri televiziyo azongera azabagirira icyizere abahakazi ntabwo bishoboka wababonye kuri ya televiziyo ni ukuvuga ngo bazajya bagenda bavuga ati twebwe dufite ubusembwa mu gihugu ibi ibyavuzwe ariya ntabwo bipfa kugaruka ako kanya nashimye ko bariya abantu babivuze wagira ngo kiriya kintu ni ikintu kigayitse cyane haba ku bintu bita ubucamanza mu gihugu uwo batabaza niwe unyishe gusa bavuze ngo minisitiri w'ubutabera yahereye kuri abo bayevodi yahereye no kuri ba Businge yahereye bose nta muntu n'umwe ufite ijambo ushobora no kugira icyamarira bariya bapolisi cyangwa se na biriya bintu none se bariya bapolisi nibo bonyine ntimwabibonye inshuro nyinshi ko bahora arizo nzira bakoresha buri gihe bafata abantu ngo abacuruza mukorogo abacuruza magendo ibintu byarengeje igihe ariko ibisambo bikuru ntacyo bibaye mu kindi cya kabiri mwabonye abapfira muri gereza uko bangana mutari muzi ko banafunzwe kuki bataberekana kimwe n'abandi n'ibintu bibabaje baberekana w'imbere c'est vrai baraberekana batari abafunga bagiye kubafunga barangiza bakabacu bakabiciranye iyo justice yabo ariko hari abantu benshi bafungwa ntiberekana abandi bakajya mu bucamanza birazira procedure zose zitabayeho biteye isoni n'ibyo kwamaganwa ni byiza ko abandi banyamakuru batangiye kubyivugira mu gihugu imbere batashobora kuvuga ko ari propagande yacu ngo twanga leta twanga ubuyobozi bwa SPL twanga umukuru w'igihugu hari ibintu nzategura mu minsi ya vuba bijyanye na ziriya manza uko zizagenda zigaruka ziriya manza za z'abantu basomaga igitabo igitugu umugani wawe ndi waririmbye ngo ingoma ngo zisa ngo naho zihuriye ibi byose bikwereka amarembera bikwereka weakness nahoze mbivuga ati Ethiopia ni urugero rwiza cyane igihugu gifite economy gifite indege Ethiopian Airlines ifite ifite reputation idasanzwe bafite headquarters za African Union igisirikare gikomeye cyane ariko ntabwo bigibuza fragilité cyangwa se vulnerability ifite igihe hari abantu bamwe batanezerewe bakavuga ati ingabo federal ziri weekend kubera ntabwo zinezerewe nta urwanda kubera ko gusanga agomba kurwana mugiye nubwo nari nagiye mu bya polisi nuko nagerageje kubihuza ndagira ngo mwumve mu makuru y'igiswahili ya VOA conflict ya Ethiopia kubashobora kumva urwo rurimi kubatarwumva ndabakora kasamari k'umunota umwe.
Naam, habari zetu zinaanzia Ethiopia. Ubalozi wa Marekani mjini Addis Ababa umeruhusu kuondoka kwa hiari kwa wafanyakazi na familia zao wakati wapiganaji kutoka kaskazini mwa nchi hiyo wanasogea kuingia mji mkuu. Uamuzi huo umekuja baada ya Marekani kusema leo Jumatano ina wasiwasi mkubwa kuhusu uhasama unaoendelea na kutoa wito wa kusitisha operesheni za kijeshi ili kuunga mkono mazungumzo ya kusitisha mapigano. Serikali ya Waziri Mkuu Abiy Ahmed imetangaza hali ya dharura wakati vikosi vya wapiganaji wa kaskazini kutoka mkoa wa Tigray vinatishia kuingia Addis Ababa. Vikosi hivyo vya Tigray vipo katika mji wa Kemise kwenye jimbo la Amhara, kilomita 325 kutoka mji mkuu. Msemaji wa Tigray People's Liberation Front TPLF Getachew Reda amesema jana jioni. Balozi wa Marekani umesema katika taarifa yake kwamba kuna uwezekano mkubwa mzozo utasambaa na sio salama kusafiri kwenda Ethiopia wakati huu. Nayo Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani inasema mwakilishi maalum wa Marekani kwa Pembe ya Afrika Jeffrey Fetman atasafiri kwenda Ethiopia leo Alhamisi na Ijumaa baada ya makusudi makundi ya wapiganaji kutoka mkoa wa kaskazini wa Tigray wamesema kuwa wanasonga mbele katika mji mkuu wa serikali ya Addis Ababa imetangaza hali ya dharura. Mwandishi Cindy Sain anaripoti na Sandy Shomari anatuarifu.
Leo Alhamisi, Ethiopia inaadhimisha mwaka mmoja tangu mapigano mabaya kati ya majeshi ya serikali ya nchi hiyo na majeshi ya Eritrea na wapiganaji katika mkoa wa kaskazini wa Tigray. Hivi sasa vikosi vya kaskazini vinasema vinasonga mbele kuelekea mji mkuu wa Addis Ababa na kwamba huenda ukaangukia ndani ya mikono yao katika miezi michache au hata wiki. Waziri Mkuu wa Ethiopia ameapa kwamba serikali yake itashinda.
Ethiopia haitaanguka, Ethiopia itashamiri, Ethiopia daima itakuwepo na heshima ya kuwashinda wote wale wanaojaribu kuchukua madaraka kupitia umwagaji damu na mifupa ya watoto wetu.
Wakati wakazi wa mji mkuu wakisoma magazeti yao, serikali ya Ethiopia imetangaza hali ya dharura na kuwataka wakazi kutetea ujirani wao kama wapiganaji watawasili katika mji mkuu. Rais wa mkoa wa Tigray amelaumu serikali ya Ethiopia na washirika kwa madhila yanayowakabili.
Amlakiwachi gani wagaoni zimakatazlosono.
Wanaopenda vita wameamua kuendelea na vita, na tuliingia katika vita hivi kwa sababu ilikuwa ndio njia pekee tulionayo ili kuwavuruga maadui zetu kwa nguvu.
Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje Ned Price amezitaka pande zote zinazopingana kumaliza mapigano na kulinda maisha na haki za raia. Amesema Wizara ya Mambo ya Nje Marekani hivi sasa imetoa onyo la kusafiri kwenda Ethiopia na kuliwa katika kiwango cha 4.
What that means is we are advising US citizens do not travel.
Hiyo ina maana kwamba tunawashauri raia wa Marekani kutosafiri kwenda Ethiopia. Tunapendekeza kwamba raia wa Marekani nchini Ethiopia wafikirie kuondoka hivi sasa kwa kutumia usafiri wa kibiashara ambayo ndiyo njia pekee iliyobaki hivi sasa.
Mkuu wa haki za binadamu katika Umoja wa Mataifa amesema mzozo wa takribani mwaka mzima umeshuhudia ukatili uliokithiri.
We have reasonable grounds to believe that during this.
Tuna sababu za msingi kuamini kwamba katika kipindi hiki pande zote katika mzozo wa Tigray zimetenda ukiukaji mkubwa sana wa haki za binadamu za kimataifa, kibinadamu na sheria ya wakimbizi. Baadhi ya haya huenda yakaonekana kuwa ni uhalifu wa vita na uhalifu dhidi ya binadamu. Raia huko Tigray wamekumbwa na hasia za kikatili na mateso.
Ripoti ya ofisi ya haki za binadamu katika Umoja wa Mataifa pamoja na tume ya haki za binadamu iliundwa na serikali ya Ethiopia wamegundua kwamba manyanyaso ya ngono yamekithiri katika mzozo na kutoa ripoti ya kina kuhusu ubakaji wa magenge unaofanywa na pande zote dhidi ya wanawake na wasichana, lakini pia dhidi ya wanaume na wavulana.
Shukran sana Somari kwa taarifa hiyo.
Rakoze rero yini VOA Giswahili bimwe ntabwo ndi buvuge byinshi ndetse byinshi nanabivuze nuko bavuga ko uyu mutwe uri gusatira isi ya Addis Ababa ndetse abanyamerika na ba UK bakaba basabye abaturage babo abadafite akazi kangombwa cyane abo bita essential workers ba guverinoma ko bataha bakava muri uriya. Ikindi nuko baravuga ko imitwe yombi hari igihe ngo muri investigation zakuze bigaragara ko ashobora kuba yarakoze ibyaha byibasira inyokomuntu. Ni byinshi byinshi nabivuze, ariko ingoma iriya guverinoma iriho ubu irageramiwe, ntawamenya uko ejo n'ejo bundi buzacya bimeze. Ubwo rero n'abafite izo ngendo nk'abanyarwanda badukurikira baba bashobora kuba bavuga bati twafata urugendo tujya gukora escale muri Ethiopia, ubu ntabwo ari igihe cyiza cyo kubikora, ni gambo itari ngombwa, itari ibintu byo kuba wakinisha kubera ibihavugwa. Ntabwo wamenya igihe ibintu byahindukira. Ni ugukomeza gukurikira amakuru mukumva uko bimeze escale za Ethiopian Addis Ababa yenda mukaba muzigabanyije mu gihe mutaramenya uko ibintu bihagaze. Mu bindi nshaka kugira ngo ntabwo yenda mbere yuko njya kuri bira bintu byakabarebe mu babarire tumaze twumve bimwe mu bya mu rubanza rwa Christopher Kayumba.
Mu Rwanda Dr. Christophe Kayumba wari umwarimu w'itangazamakuru muri kaminuza y'igihugu wari wanashinze ishyaka rye yise Platform Rwanda Platform for Democracy kuri uyu wa kane yasabye urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge gusesa icyemezo cyafashwe n'urukiko rw'ibanze cyo kumufunga by'agateganyo iminsi 30. Yavuze ko urukiko rwirengagije guhuzagurika no kwivuguruza k'umukobwa umurega kugerageza kumufata ku ngufu. Yabwiye abacamanza ko urubanza rwe rushingiye ku ishyaka yari yaramaze gushinga ndetse ko ngo yanabwiwe nabo yise abanyembaraga ko azahera muri gereza natisubiraho. Muri rambuye twayitegura n'umunyamakuru wacu Jean-Claude Mwambutsa wari mu rukiko.
Asobanura ubujurire bwe, Christopher Kayumba yavuze ko icyaha cyo gusambanya umukozi ku gato ari igihimbano cyaremwe ku mpamvu za politiki. Yavuze ko iki kirego cyavuzwe gihereye mu binyamakuru, yavuze ko bikorera leta nyuma y'iminsi ibiri gusa atangaje ko ashinze ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi. Ngo ibyavuzwe muri ibi binyamakuru birasajyane n'ibyo ubushinjacyaha bwatanze mu rukiko nk'ibimenyetso. Avuga ko icyaha yarezwe gifitanye isano n'ishyaka yari aherutse gushinga. Nyuma yo gushinga ishyaka ngo hari abantu bakomeye atavuze amazina bamusabye guhamagara abanyamakuru agatangaza ko arisezeyemo. Aba ngo bari bamuteguje ko natabikora azafungwa agahera mu munyururu. Kuri we ngo gufungwa kwe akaba atabitandukanya n'icyifuzo cy'abanyabubasha atubahirije. Bwana Kayumba yavuze ko umucamanza wa mbere yirengagije uguhuzagurika ndetse no kwivuguruza k'umukobwa umurega. Ahangora nkaho atashoboye kuvuga umubare w'ibyumba by'inzu ya Kayumba kandi avuga ko yayibagamo ndetse akabadirayo yakorewemo icyaha. Kayumba avuga ko umukobwa umurega ndetse n'uwari umuzamu we ufatwa nk'umutangabuhamya bashobora kuba barahatiwe kumushinja. Umwunganira mu mategeko Sef Nirenganya nawe avuga ko umukobwa abeshya kuko adashobora gusobanura imiterere y'inzu ya Kayumba kandi yarayibagamo. Uyu munyamategeko avuga kandi ko nta kimenyetso cy'abahanga cyangwa expertise medical cyakozwe kandi kiri mu byibanze bigomba kugaragazwa mu kirego nk'iki. Ubushinjacyaha bwo buvuga ko icyemezo cy'urukiko rwo hasi kigumishwaho agakomeza gufungwa. Kayumba ngo ntiyashoboye kugaragaza niba hari ingingo z'amategeko zitubahirijwe kandi arizo zigaragazwa mu bujurire nk'ubu. Umucamanza yavuze ko azatangaza umwanzuro w'urukiko ku itariki ya 10 z'uku kwezi kwa 11.
Hii ni BBC Gahuza Miryango, urayumva no kuri Facebook Live cyangwa se kuri BBC Gahuza Kadomo.com kuri kiswa.
Kanongere nageshimire iyi reportage ya BBC Gahuza Miryango. Ntabwo nzi ko hari byinshi dushobora kuvuga kuri iki kibazo cy'ubucamanza mu Rwanda n'ibya Kayumba uretse akarengane gusa na bwa bwoba. Ibi ni nka bya bindi nyine babona abantu bambutse umupaka bakavuga tereka tumishe mu rusaso, barafite ubwoba budasanzwe. Nkuko nababwiye, ibi byo gutinya abanyapolitike ngo abantu bataza kuba informe bagasoma ibitabo ngo bakamenye ko Rwanda ari igihugu kigendera ku gitugu ngo uburyo bagikuraho mu nzira y'amahoro, ibi ni ibintu nahoze nganira n'umuntu w'inshuti arambwira ati ibi ni no kubwa Habyarimana byabayeho. Byabayeho aho batubwiraga bati birabujijwe kumva amaradiyo yo hanze. Byanshekeje cyane kuko urumva kuba ngo amaradiyo hanze ntiwongeye kuyumva, ni uri limite kuri Radio Rwanda, bibaye crime nkuko byabaye crime na hariya gusoma igitabo kitari gusoma igitabo cy'ubutwari bwa Kagame. Bakavuga ngo birabujijwe kumva amaradiyo hanze. Ibyo byarabaye ko ngo bayumviraga mu gitanda. Nari nzi ko ari muhabura gusa ariko ngo yenda byari kuba aricyo bashaka kuvuga, ariko bavuze nayo igenderemo amaradiyo hanze. Nise na RFI nayo na BBC nayo iradiyo zose zo hanze uwo tuzafata n'igihano. Kandi byarabaye. Yumva Leta y'u Rwanda ivuga ibintu nka biriya, ntugire ngo uko ni ugukomera ngo ni ukwereka ko ifite power mu gihugu, ahubwo ni ikimenyetso cy'uko nta power ifite. Irahungetwa nayo nk'abaturage. Umugani ngo ntihungete udahungiye twarya, cyangwa udahungeta ngo ugahungetwa. Iriya Leta ifite ubwoba, ifite weaknesses. Ni nayo mpamvu wumva yikanga inyoni ikarasa. Mbere yuko ibya Kayumba birababaje, nta kintu azira kintu uretse ishyaka rya politiki. Nta n'analyse nshobora gukora kuri izi manza. Turabizi ko ari imanza za politiki kubera ko atayubutse, cyangwa se kubona 2024 yegereje bakavuga bati umuntu wese wakwiyamamaza kubera uburyo abaturage bababaye bakwigaragambye bakaza kumukurikira. Mukanya muraza kumva ibyo Kabarebe yabwiraga urubyiruko.
Shaka radio iteme, mwumve radio iteme. Ni radio yacu, ni radio yanyu. Radio iteme, ihuriro ryacu abaharanira ibyiza by'abanyarwanda. Cherchez la radio iteme, écoutez la radio iteme. C'est notre radio, c'est votre radio. La radio iteme.
Reka nongere mbahe ikaze, reka iyi nkuru ya Kabarebe ariyo dusoreza. Ubwo Kabarebe yahuraga n'urubyiruko yabeshye aravuga ati muri 1994 ngo bagize ihurizo ry'uko Kagame atashakaga kuba perezida, ngo basohoka bimyije moso bagenda bacuritse imitwe. Ababwiye ati jyewe sibyo nashakaga, sibyo nshaka, ngo ndashaka kwibera hafi y'ingabo, sinshaka kuba ministre, sinshaka kuba perezida, ngo we ngo arashaka kwegera ingabo kuko ngo ariwe bamaraga igihe babanye cyane barwana hamwe. Of course abandi barabihakana ibyo avuga,
nuko ntawamunyumuza ariko mu nkuru yakozwe na editorial y'umuntu witwa Philbert Girinema akaba ari umu editor wa wigihe.com amakuru dufite nuko atari we wayikoze ahubwo ari byo bamutumye gukora kuvuga uyu Girinema akaba yabaye igikoresho nkuko Musa Faziri yabaye igikoresho noneho deka ntabwo mbabwira byinshi ariko reka duhere kuri bavuga ngo muri 2024 ngo bizagenda gute Kabarebe yavuze ko yibaza ibizaba nawe muri 2024 Kagame aramutse akoze nk'ibyo yadukoze muri 2024 akavuga ko yumva adashaka gukomeza kuyobora u Rwanda uwe ngo aribaza ibizaba ati nanjye iki kibazo ndakibaza kuko ntabwo ndiwe kandi n'ubwo w'umujyanama kujya inama hari aho ugarukira inama ikora ku muntu ku giti cye ku buzima bwe biragoye cyane ariko mwese muri abajyanama urubyiruko rw'abakorera bushake ni abajyanama ba perezida banaruta umujyanama wihariye yavuze ko urwo rubyiruko rufite ijwi rikomeye cyane atanga urugero rw'uburyo muri 2015 abaturage bohereje muri village urugwiro inyandiko zisaba ivugururwa ry'itegeko nshinga icyo gihe ngo ab'i Burera na Nyamagabe bazanditse ku bwinshi arabaha reference ya kiriya gihe ngo basaba ko bahindura itegeko nshinga ngo ijambo ingingo ijana rimwe yavuze ati muri 2024 rero ubyumve neza urubyiruko rw'abakorera bushake ni ukwitegura akazi karabategereje hari cyahishe hari cyasi inyuma buriya demokarasi igira imiterere myinshi demokarasi isobanura na bene isobanurwa na bene yo n'imiyoborere isobanurwa na bene yo nta muntu n'umwe warusha abanyarwanda kumenya icyo bashaka n'ikibabereye Kabarebe yavuze ko abanyarwanda icyo bazahitamo kibabereye abantu bazagena nabo naho u Rwanda nk'igihugu bidashoboka ko cyaje gukorerwamo igerageza ati kuvuga ngo wafate igihugu gikora igerageza nk'iryo muri laboratoire ukoze ikosa rikomeye cyane ngo nta mpamvu ukuvuga ngo nta mpamvu witesheje icyo wabonaga gifite aho gikura igihugu n'aho kiganisha hanyuma ngo kubera ko nshaka kunezeza abantu runaka ngo reka mfe gukora igerageza kuri kanaka na runaka oya ntabwo igihugu ari laboratoire cyangwa ngo urajye gushimisha abandi yavuze ko rero urubyiruko rufite ijambo riremereye muri 2024 kandi ibyo ruzavuga na perezida azaba abibona ntabwo ari kimwe nko kuvuga ngo turagukeneye ariko turakujandika wenyine we ya nuko agomba ko afite urubyiruko rwiteguye kubaha igihugu kugira ngo n'uyobora bimworohere Kagame ubwo yagiye ku mukanda wa FPR muri 2017 byabaye nyuma y'ubusabe bw'abanyarwanda bwaganishije ku ivugururwa ry'itegeko nshinga njyewe ndagira ngo ngarukire ahangaha ibi mwabyumvise ko nta bahishe nta kintu batatubwiye n'icyo bagamije gukora n'uburyo bagamije kubikora noneho ubu ntibashaka ko binyura mu banyamagare n'ibiseke barashaka ko hava muri ba bacuruzi b'urubyiruko ariko impamvu ariho batagetinga urubyiruko ni nko gushaka kwerekana yuko mu rubyiruko hafite support hahandi bavuga ko urubyiruko rushobora kuba rushaka abasore bakiri batoya nabo kugira ngo rugirwe amahirwe baravuga ati na rwa rubyiruko rwari rufite rwagomba kugira ambition yo kuyobora na rwo noneho rurashaka ko uyu musaza ari we ubayobora nukwa ngu argima yo kuvuga ngo Kagame amaze igihe kinini avuga ati n'urubyiruko niwe rushaka n'urubyiruko niwe bashaka turabizi ko ibyo bintu atarebye nta rubyiruko rushaka Kagame arubyiruko rw'iki gihe ruri kuri Facebook ruri kuri YouTube rurahe bazi neza yuko bariya bavuka nta wundi mu president babonye mumbabare mumbwire nawo urwo rubyiruko rwaba rufite mentality imeze ite rwaba rwaraboze bigeze hehe aho urubyiruko kuva ruvutse nta handi hantu nta wundi babonye uretse Kagame Paul wenyine ari president bageze muri iyi myaka y'ubukure yo gufata decisions bafitiye akamaro cyane niwe muntu bakibona none ngo baravuze ngo nta wundi dushaka kuba president niwe mu gihe babwira ati hari aho mushobora kugarukira do not dream ibirenze ibintu byibi timu dreaming hejuru y'aka kazi ko gukorera bushake cye ni ikinyoma gikomeye ahubwo nuvuga ngo bamaze gutegura n'uburyo ibyo bizakorwa nguko rero uko byateguwe biriya ni ibintu bagiye gutangira gufabrika mu minsi iri imbere muzabyumva nyine abantu batangiye kwikorera ibiseke basaba ko 2024 Kagame yamaza cyangwa akaba umwana we w'umukobwa cyangwa se imfura ye icyo nicyo cyari ikiganiro cyacu kuri uyu mugoroba tuzahura mu bindi biganiro mu minsi ya vuba muzakomeze mukurikiye gahunda y'ibiganiro byacu kugira mumenye gahunda yacu uko iteye mwakumwe nagiye tujimye Jean Paul mu kiganiro uyu munsi
Kabonari kamara ninde wakirenga gizabo bangana nindu bona mahari ari inzira nyayo kwandika mateka azira ubuhemu tureka mateko tweme kubumwe